Masimeni sifunde ilizwi likaThixo. Indumiso 105 apha ithi, bulelani kuYehova, nqulani igama lakhe, yazisani ezizweni izenzo zakhe ezincamisileyo. Vumani kuye, mbetheleni uhadi, xoxani ngemisebenzi yakhe yonke ebalulekileyo. Qhayisani ngegama lakhe elingcwele, mayivuye intliziyo yabamqoqelayo uYehova. Ngxamelani uYehova namandla akhe, funani ubuso bakhe ngamaxesha onke. Khumbulani imisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo, izimanga zakhe nezigwebo zomlomo wakhe. Mbewu kaAbraham yomkhonzi wakhe, nyana kaYakobi banyulwa bakhe, nguYehova uThixo wethu yena. Zisehlabathini lonke izigwebo zakhe, ukhumbula ngonaphakade unqophiso wakhe. Ilizwe awalimisela iwaka lezizukulwane, awanqophisana ngalo noAbraham, awalifungela uIsaki, awalimisayo ukuba libe ngummiselo kuYakobi, libe ngumnqophiso ongunaphakade kuIsrayeli, esithi, ndikunika ilizwe lakwaKanani libe licandelo lelifa lenu. Bayesengamadoda ambalwa, bebancinane bengabaphamkeli kulo. Ndiyakholwa nalapha kulo mhla wethu bakhona bambalwa ngenani, abambalwa aba baza kubudla ilifa ihlaba umhlaba. Apha ithi behamba besuka kolunye uhlanga baye kolunye uhlanga, besuka kobunye ubukumkani baye kwabanye abantu. Akavumelanga mntu ukuba abacudise uhlwaya okumkani ngenxa yabo, esithi, musani ubachukumisa abathanjiswa bam, musani ukubaphatha kakubi abaprofeti bam. Wabiza indlala yeza phezu kwelizwe, waphula wonke ummiselo sisonka. Wathuma indoda phambi kwabo, kwathengiswa nguYosefu wabalikhoboka. Bazicinezela iinyawo zakhe ngamakhamandela, wafika umphefumlo wakhe esinyithini. Kwada kwalixesha lokufika kwelizwe lakhe, intetho kaYehova yamnyibilikisa. Ukumkani wathuma wakhulula umlawuli wezize, wamvulela, wamenza inkosi yendlu yakhe, umlawuli wemfuyo yakhe yonke, ukuba abakhonka abatheteli bakhe ngokuzithandela kwakhe. Amadoda akhe amakhulu awafundisa ubulumko. Kude kube lapho ilizwi elihle lingcwele likaThixo. Asithandaze sonke ngenxa yentsikelo zikaThixo. Nkosi ethembekileyo, siza kuwe sikucela okusuka entliziyweni zethu uba sihlangene apha, sisuka kude nabala kufutshane, abantu, isizwe, imilomo, sihlangene apha egameni lakho elihle elizukileyo. Siyakubulela okusuka ezulwini zentliziyo kuba ngoku singajonga kuwe Nkosi, noba sibandezela wena Thixo Nkosi sijonga kuwe. Noxa singavi into yamandla akho Nkosi, kodwa uyasikhokela nditsho nasebusuku. Siyakudumisa Nkosi, siyakudumisa ukuthembeka kwakho. Sitsho siyakucela nangokuhlwa nje uba uqhubeke Nkosi usinika ilizwi lakho, uthethe nathi, usixelele uba oko kumele sikuxelelwe kweli xesha Nkosi. Siyabona uba yonke into yenze kanjani kumhla wethu Nkosi, iintsuku ziyahamba Nkosi, kodwa sijonge kuwe ngoba siyazi uba ukuhlangulwa kuthi kwethu kusondele, kusondele. Amen. Indumiso kuwe, yamkela indumiso Nkosi, yamkela uzuko imbeko Nkosi. Siyathandaza kunjalo, siza kukho, sikelela abantu bakho, sikelela bonke abazileyo abalapha nabakude. Kuwe wethu mayibe imbeko, udumo, uzuko ekugameni likaYesu. Amen. Amen. Niyacopha phantsi. Indumiso nembulelo Nkosini. ngoba balwayo nokuthembeka kwayo bese kuthiwa ngela xesha bazawusuka empuma nasentshona bahlale bamamele idinga awulenzayo kuAbraham kuIsake nakuYakobe ndibulela ngako konke okwenzekayo ngako okuThixo akwenzayo kumhla wethu ngokunjalo neentshukumo zepolitiki konke utshintsho ebantwini kwindawo ngendawo koku singabona ngokucacileyo ukuba siphila kweliphi na ixesha safikela kulo. UThixo wenza nje into ezimangalisayo. Xa nifumana iividiyo ezipapashiweyo okanye iincwadi ezijikelezayo okanye ibrutsha incwadana uThixo ilizwi kaThixo lihamba ndawo kwiindawo zonke cenga konke okuThixo akwenzayo kumhla yonke ndaqaphela ngentliziyo ebuhlungu kunjani yonke into iyadibana ize ivumelane neRoma ngendlela yoba omnye ngothuka kakhulu kodwa siyazi uba ingokwezibhalo akekho umntu onokuyitshintsha. Okundikhubekisayo kuko konke oku ndingandixelela iyandikhubekisa ngapha ukuqonda ukuba uluntu lonke lomhlaba lilahlekisekile lakholwa ukuba upapa wazisa uThixo emhlabeni. Ngaba nditsho kakuhle oko? Ndizandixelela uba kuthe nditsho ndifundile namhlanje njengoba ndithanda ukwenza amaphepha ndaba i-5 okanye i-6 ndabona usosiba jikelele uGorbachev konke uyike kwangena kwixesha lesiphelo bekumele engenile kumfanekiso omkhulu wakweli xesha lesiphelo. Ubhalo luthi iphephandaba umhlekazi uGorbachev umiselwe ukuba adibane nopapa kodwa yayingekukho kodwa ndilifundile iphephandaba kwilizwe lonke ndingabhekisela ngcono ndifunde amaphephandaba esilungu amaninzi apha isihloko sephepha sithi upapa usikelela uGorbachev ngezandla ezisongiweyo uGorbachev wahlala phambi kojohn paul II elibrary okokuqala upapa ufumana isihlalo sesoviet kwi-Soviet library indawo ithala lokufunda incwadi uGorbachev bahlala nopapa iyure enye enemizuzu eyi-15 behlala bexoxa noGorbachev kungekho mntu oguqulela intetho. Ngaba kulungile iziphumo zembali yokuvelela USSR ne-Anglican zifuna uphinde zixoxe zivane. UGorbachev wamema upapa njengobhiyozo lokuthi hamba kakuhle tata ongcwele waze upapa asikelela uGorbachev nonkosikazi wakhe uthi yena nosapho lwakhe nabo bonke abantu basesoviet baneentsikelelo ezivela kuThixo namandla onke ngokukhona izimvo zokuba ngoku iintsikelelo zikaThixo ziphezu kwabo ngencwadi ebhalwayo ezawugqitywa nge ingakho endi engayikhupha kule veke izayo kumele ivakale njengesiqhushumbisi bonise uluntu ukuba ngubani na uYesu into ayiyo ngenyaniso. Kwenye icala le coin ukuba umsebenzi wethu lo kubonisa ukuba ngubani na ngenyaniso umchasi mKristu nje sibone ukutshintsha kwale mihla yethu. Andazi uba wonke umntu ayiqonda oku kodwa xa kubhaliwe kwisithilelo 13:8 ilizwe lonke liye lanika imbeko kuye bonke abo amagama angabhalwanga incwadi yayo imvana eyahlatywa phambi kokusa kwalihlabathi. Oku kwenzeka phambi kwamehlo ethu, ingaba kumele sithule nangako oku okanye kumele sithethe sazise uluntu kwizizwe zonke neelwimi? Yena okumamele amamele, lo ongaziyo ukumamela makangamameli, lo uyofuna umamela makamamele. Kodwa kweli xesha uThixo wathumela umyalezo wobuprofethi ehlabathini, ngako uThixo anika isithilelo selizwi lakhe ngoba bani, kwaye ndiqinisekile uba uyawukwenza. Sibona ngoku kuba lonke ihlabathi linika imbeko kakhulu ngani bazalwane noodade abequmrhu lejamani eyaziwayo nge-9 kaNovemba kulo nyaka. Sibulela kuThixo ngako konke othe waxela phambili wakholwa umntu ukuba unyaka ozayo abazane bethu bazawube lapha. Bangapha balapha namhlanje abequmrhu lejamani yaziwayo baphamisa izandla okanye bame? Ewe, nakuya naba unabo. Amen. UThixo nisekele nendlela ekhethekileyo. Siyabulela. Ndiyabamkela abazali noodade baserussia bonke. Asina moya wasizwe esithile, sinomoya kaThixo. Siyavuya uba uThixo iyakholiseka ukusebenzisa umbandla waseYurophu bavakalisa ilizwi lakhe, inyaniso yakhe eluqobo, hayi into ebekwa ngabantu njengathi yinyaniso kodwa inyaniso yobuThixo. Uba le nyaniso yelizwi ingavakaliswa kulo lonke ilizwe, oko ngokuqinisekileyo yenzeka ngokwentando yenkosi yethu. Cenga ngako oku emxholweni elizwi elipha kwincwadi yezenzo chapter 4. Izenzo chapter 4 apha kuverse 29 khona into enhle nje apha verse 29 no 30. Okwangoku ke Nkosi, zikhangele izisongelo zakho, ubanike abakhonzi bakho ukuba balithethe ilizwi lakho ngako konke ukungafihlisi, ekusoluleni isandla sakho ukuba uphilise, nokuba kubekho imiqondiso nezimanga ngegama lomkhonzi wakho oyingcwele uYesu. Xa benokuthandaziwa indawo bakubona ukuba bakhungile, yazanyazanyiswa indawo oyihlanganise kuyo, bazaliswa bonke ngumoya ongcwele, balithetha ilizwi likaThixo ukungafihlisiyo. Asimeni sithandaze njengoba bethandazwa. Nkosi Thixo wethu, siza phambi kobuso bakho njengabazalwane bethu noodadethu batshilwe ekuqaleni, imbandezelo ukuchuchiswa bese nabo saqinisekise lezi lakho ngemiqondiso nemimangaliso inkosi ethandekayo isiphelo siyafana nesiqalo konke ngoku siyakucela phambi kokoyikiswa konke sitsho ngamazwi sithi wena lawula njengoko umkani unamandla onke ube nathi njengoba wawunjalo kuba ubethu babesazi into emangalisayo siyakubulela njengokuba umoyisi wasegolgotha wena uthetha ilizwi lokugqibela akekho omnye sithandazela amagunya abo basolayo nabo bakwenzileyo siyakuthandazela oku sikubulele ukuba usinike esi silingo sokuba usinike olivavano loba sithandaze ngokuvela entliziyweni yethu siyakubulela Nkosi iba nenceba kuthi ube nenceba nakubo ngokuba bengayazi into abayenzayo banathi ube nathi ngobaba lwakho egameni likaYesu amen amen ingachopha phantsi. Njengoba nisazi nonke zange ndafuna ukuba ndifake ipolitiki ekuvakaliseni ilizwi ngokuba akufanelekanga kodwa xa izinto ziqhubeka ezingenyaniso zinemvelo yesiprofetho ezokuzaliseka kwixesha lesiphelo ngeqinisekileyo kumele siyithethe kumele sizawufunda izibhalo ezimalunga noko ukuze sibe nenkqubo elungileyo namhlanje inkqubo yokomoya kuba sazi ukuba lihambe kangakanani na ixesha kwaye ndicinga sonke siyavumelana noko ihlabathi lihambe kakhulu kakhulu ngo-1944 amadoda amathathu amakhulu uSalitzi, uRoosevelt noChurchill balohlula ihlabathi ngempuma netshona bekhokelwa ngubani besaba ngubani ozawufumana ntoni ngubani ozawulawula indawo ethile namhlanje kulo mhla namhla amagunya amabini amakhulu ahleli eMalta kuba agqiba uba kuzokwenzekani umbuzo ngoku ngayiku bazolohlula kanjani namhla umbuzo ngulo kungenziwa ukuba babe banye kanjani samkele ukuba abanye badlulile kule ndlela ukusuka kuMalta uya kuMalta kodwa siyafuna ukubona ngokulinganayo ukuba apho sikwimeko apho ingesomeko yemfazwe ebandayo andingomprofeti bandithi amagunya amabini ayisengawo amagunya nakanye ngoba kubhaliwe ukuba bonke mele banike amagunya abo kwirhamncwa ude kuzaliseke ilizwi kubhalwe lo hlobo kwisitshilelo 17:17 amagunya amakhulu ayisengomagunya yakuqonda oku abo basaziyo isiprofethi sebhayibhile bafunda kwiprofethi kaDaniel bajonge kwincwadi yesithileno sibe nokuqonda ukuba khona izikumkani ezine ekugqibela yayisisikumkani saseRoma uyayifumana encwadini ndibalulile ndayiphawula ndayiveza ukuze kuze ukukhanya kwelizwi elityhiliweyo lukaThixo apho belikade ligcinwe libekwe ebumnyameni okwenzekayo kum oko kuxhomekeke kuThixo kodwa into ebalulekileyo yonke into ebhaliweyo kumele ijikeleze, kumele ifikele ebantwini, abantu bakholwe koko kubhaliweyo. Umprofethi uDaniel uthanda ufunda izibhalo ezibini. Esokuqala kuchapter 5, Daniel chapter 5. Apha kuverse 13. Oku kulandelayo kubhaliwe. Daniel 5. Masiqale kuverse 11. Kukho indoda ebukumkanini bakho enomoya woThixo abangcwele, akwathi ngemihla yoyihlo kwafunyanwa kuyo ukukhanya nokuqiqa nobulumko njengobulumko boThixo. Awathi kumkani Nebukadinetsari uyihlo wayimisa yangumongameli wezazi abakhwithi namakaleti namadola uyihlo ukumkani uyihlo ayimisa yangumongameli wezazi nabakhwitshi nabakhaledi namatola kangokuba uyihlo kumkani. Verse 12, ngenxa enokuba kwafunyanwa ke kuyo umoya ogqithisileyo ngobuhle nokwazi nokuqiqa, tyhila amaphupha, ixela intsokotha, icombulula amaqhina, kuDaniel bawathiywa ngokumkani igama elinguBheletsatsari. UDaniel makabizwe kaloku ngokuxela ukutyhilwa kwawo. Nonke niyawazi umxholo. Izazi, abakhwitshi, amakaleti, amadola, wonke ayiphaya efuna ukuyicombulula ingxaki, befuna ulungisa ingxaki. Kodwa kumele kubizwe uDaniel ngoba wayengumprofethi kaThixo. Ilizwi lenkosi liza ebaprofethini lityhilwe kuye, ayibobulumko bakhe kodwa sisityhilelo sobuThixo. Senza ukuba sazeke apho njengoba bekukade kufihliwe, ukuze yena aze azokutyhila uThixo akutyhile ngaye ukuze kuqondwe. Ngoku siphila kumhla wokugqibela nje ngomoya omnye wahlala ebaprofethini waze wabagcwalisa. Ngoku uhleli kuthi nathi uyasigcwalisa ngomoya omnye kaThixo. Sibona oko bakubonayo, siqonde oko bakuqondayo. Kanintsi sithi i-epox ezulileyo kakhulu kumaxesha okubuyiselwa kwezinto. Xa uHus watshiswa, owayenonxumelelwano kakhulu noWycliffe, wama ukuze ilizwi likaThixo liphinde livakaliswe ngenyaniso. Kukhona amadoda amakhulu nakweli xesha, kuphela amadoda amakhulu lawo singenokuzilinganisa nawo kule mihla. Babe ngobani kwesi sizukulwana sethu? Bekukhona amadoda amakhulu kaThixo. Kodwa ithuba lokuzaliseka okanye ithuba lexesha eli abaprofethi babethetha ngalo uba liza kwenzeka lalingekafiki, ngoko zange basifumane isityhilelo sezinto. Ukuba bephila ngoku bebeza bangabanye bethu. Ndingathi uMartin Luther ukuba ebephila ngoku ebezawuba lapha, onke amadoda aThixo ukuba ibingamadoda aThixo bezawuba lapha njengoba babekhona ngelaa xesha, babebakhona nanamhlanje bevakalisa ilizwi likaThixo ngokweyure yecebo likaThixo losindiso. Pha uphi wabafumana phi ngoku abaprofethi ubafumana abanye bengenakuqonda oko bakutshoyo. Singawafumana pha amadoda kaThixo, uzabafumana kuloo ndawo apho ivangeli eyinyaniso ishunyayelwa khona. Amen. Oko yiloo nto uThixo asibizileyo uba siphume phakathi kwabakholwayo sibe sisihlwele sabeyisileyo abo babiziweyo baphume. UThixo akathanga ndiyakuthatha wena ndiyakushiya wena. UThixo ufuna bonke abantu bazi bafikele kuyazini inyaniso basindiswe, kodwa abazi bonke ukuze basindiswe. Sibulela kakhulu kuThixo nathi njengabantu nje abalula sibizwe ukuba siphile kwixesha elikhulu kwimbali yoluntu, ngokunjalo kwicebo losindiso, kwixesha apho kungekho kucaciswa ivangeli kodwa apho uThixo atyhilileyo. Amaxesha amaninzi xa kukhona into emangalisayo eza kwenzeka, Inkosi inamadoda ebukumkanini bayo njengoDaniyeli, apho umoya kaThixo uzawuhlala kubo, ahlala phakathi kubo, babe nokubona kobuThixo, babe nolwazi lobuThixo. Kwakunikiwe kubo ubulumko, amadoda aThixo bonke lonke ulwazi lwamatola, lonke ulwazi lamakaleti nabakhwitshi liyabhanga liyathabalala. UThixo unabo abantu abamisileyo. Asizi kuphela, sinamazwi esitshilelo, sinenyaniso, kodwa uThixo uyalingqinela ilizwi lakhe ngendlela emangalisayo, ngokuba unako kwaye uzawukwenza. Sikhe sajongana noku, ayingombuzo othi ingaba uThixo unako okanye uyafuna, umbuzo soloko sithi ingaba siyakholwa na. Uba siyakholwa kulapho ayakwenza oko afuna ukwenza. Uyafuna kodwa kumele nawe ukholwe, nam kumele ndifune. Kumele sibeke intando yethu kwintando kaThixo. Kukhona amadoda agcwele ngumoya kaThixo apho iNkosi ingatshila khona oko kumakunikwe abanye. Daniel 12 verse 4 siyafunda, uDaniel chapter 12 verse 4, wena ke Daniel wavalele amazwi la uyitywine incwadi, wavalele amazwi la uyitywine incwadi kude kuse ixesha lokugqibela. Baninzi abaya kuyiphengulula kwandise ukwazi. Namhlanje singazitshila izibhalo, ulwazi luyakhula ngoba ixesha lapho apha izinto zawuzaliseka. Kunjalo sinalo ilizwi kuchapter 9, uDaniel chapter 9, apho uThixo aqinisekisa kubaprofethi, eyalela umprofethi. Daniel 9 verse 24, bamiselwe iveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzi wakowenu ongcwele ukuba sithintelwe isikrekre, isikrekre zitywine izono, bucanya kushele ubugwenxa, kuziswe ubulungiso obungunaphakade, utywinwe umbono nomprofethi, ithanjiswe ingcwele kangcwele. Konke kokokuba uyakungqinela oko uThixo abaprofethi abayalele khona, kuba abaprofethi yayingababoni, baqala babone kuqala baze bathethe. bathetha abaprofethi ngaboni babona embonweni okuThixo afuna ukubabonisa bona. Emva koko impembelelo ize kubabhali baze babhale oko bakubonileyo. Thixo akungqinela kokubini abaprofethi nabo abaprofethi bakubonileyo. Siyakhona kude kubele ixesha khona ilizwi mele likuLuka chapter 3 apha libekwe nje kakuhle kangayo yonke into engabekwa. ULuka chapter 3 ithi ngoYohane umbhaptizi kuverse 2 Luka 3 verse 2 weza kuwo wonke ummandla waseyordani Luka chapter 3 verse 2 ngenxa lababingeleli abakhulu oAnas noKayafa lafika ilizwi likaThixo kuYohane unyana kaZakariya entlango. Walinda ithuba apho ilizwi lenkosi leza kuye uYohane kwaye indoda kaThixo leza ilizwi likaThixo leza kuye. Uverse 3 ithi weza kuwo wonke ummandla waseYordani evakalisa ubhaptizo lwenguquko ukuze kuxolelwe izono njengoko kubhaliweyo encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti. Ludweliso oluhle olunjani! Indoda eme noThixo inomyalezo kaThixo ngelaa xesha ukuba idibanise iwelisele umnqophiso omdala kumnqophiso omtsha. Ndifunda kwakhona ngexa lababingelela abakhulu Anas noKayafa lafika ilizwi likaThixo kuYohane unyana kaZakariya entlango. Weza kuwo wonke ummandla waseYordani evakalisa ubhaptizo lwenguquko ukuze kuxolelwe izono njengoko kubhaliweyo encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti esithi izwi lodanduluko entlango lisithi yilungiseni indlela yenkosi utyeni nezeni umendo wayo. Hayi eyam okanye yakho umendo wayo utyeni nezeni umendo wayo lungisani indlela yenkosi. Abantu beme noThixo indoda ime noThixo inelizwi leyure ima ivakalise ilizwi ngenxa yokuzaliseka kwexesha layo. Ngako oko yaba inxalenye yoko uThixo akuxelayo kwixesha ngaphambili kwaye sizawutsho kwakhona sivuselele hayi kuphela kobusuku kodwa kwakhona iinkqubo eziqhubekayo malunga nezibhalo kuba konke kukuzaliseka kwelizwi likaThixo ukuze ngokufutshane kuvakaliswe ngoku luxolo nokunqaba akukho ebungozi konke kumele kufike kuko. Kodwa into esentliziyweni yam ngokungqaleyo ayikho kujikelezo okanye kukuvulwa kuzawuthatha intshukumo ethabathi ndawo kodwa akuzukwenzeka ide le ntshukumo ithabathi ndawo ngoba ngexesha apho le ntshukumo iyabo idibana. Asonge izinto entsha apho xa sithi namhla bababanye kwiinkolo nokuba libandla lase-England noba kuphi bafumana indlela yabo babuyele eRoma. Ikumkani yepolitiki nawo konke imfundiso yamabandla konke bubunye nje kukulingana ngalo lonke ixesha ekuthethwa ngakho kusesiqaphele ukuba singajonga nje xa kwayo uba sijonga kwintshukumo eyenzekileyo kwiminyaka edlulileyo noba yintshukumo yedemokrati noba yintshukumo yedemokrasi noba yintoni ngelaa xesha ibandla lalingasemva ngoko lingenakusebenza. Ungathi mzana uFrank ukutsho njani oko? Lonke ibandla wayenebandla elisemva kwakhe lalisebenza noMr. Vanessa noShipia oko wayemamela ababingeleli nokuhlambulula kwabo kuye konke kwakusenzeka kula mazwe. Ukuba ucinga ibandla elinegunya kwilizwe lonke belingekho kuloo nto libala ibandla eliphethe kuwo onke amabandla lila bandla lamaRoma lamaKatolika. Ucinga bazalwana nodade kwiqumrhu leJamani elaziwayo bebengayikuba banye ukuze banqule endaweni inye nakanye kodwa sayibona intshukumo isenzeka njengombono ocacileyo balifikile ixesha. Umhlekazi uGorbachev othi ngokuqinisekileyo engakhulanga engumyedeni ngoba unabazali abakholwayo konke kuhamba nako noba uyakuthanda okanye akuthandi kodwa kuyo yonke indawo nasefinland ngephanyazo lelizwe ibandla lizawuthathwa lizamka. Uba kumele ndinixelele nje ibandla le gxebe isizwe sesitalent ngokunjalo xa unothi yonke into isendleleni iRoma yenza ukuba abantu babe yinxalenye noba bakweyiphi bakweliphi iqela bakweliphi kwakophi umhlangano yonke yiyo esemva kwayo yonke into. Andizuya kwipolitiki andizungena kwipolitiki ngoba ayililo elixesha loba kuvakale ilizwi kodwa ngokubini amagunya omabini enze intshukumo enkulu. Urhulumente uncedisa ibandla ibandla lincedisa urhulumente ngoku ukhona ubunye nentsebenziswano noba ungahlola imbali yenkolo akho nto nokuyithemba. Umntu kumele afunyanwe apho anokubeka lonke ithemba lakhe afunyane elizweni. Xa ndifunda apha mhlekazi uGorbachev uthi ngoku uthi umsikelele asikele nendlu yakhe ngoku ucacile kum ukuba akanambono ucacileyo umntu kuphela angasikelela oko kungasikelwa nguThixo. Ngoku umntu akakwazi ukuba angasikelela omnye umntu ngayiqonda kakuhle uThixo uzawuthumelela uqhekeko okukhulu kwilizwe lenkolo into iza kwenzeka le ingekabonakali abantu bazawunyanzeliswa ukuba bacinge ngako ukuba baqaphele ukuba balahlekisekile emva phaya xa zonke iintshukumo zinyuka abantu befuna ukushukumisa ijoko yokuba ngamakhoboka bazawube sebuthathaka ngoba baphoswe ngumhla wabo ngoku kutshintshile siyabona kuba nyani kuza ekupheleni kwaye kubhaliwe ngokucacileyo kwisitshilelo 17 ukuba iyenyukazi liphezu kwerhamnco lihleli phezu kwerhamnco oko kuyinyaniso. Kukhona iingcali ezifuna ukwakha kwakhona ubukhosi babudala baseRoma bunjengobuya yanga basebenzisa intloko yabo kakuhle. Ayingombuzo nje yokuba mangaphi amazwe aphantsi kokuphumla okanye akhonkxiweyo, konke ukuba oko kwabuyela ekukhonkxweni xa kuthe kwaphinde ilizwe laphantsi kokulawulwa yiRoma ngokupheleleyo. Ngoku isibhalo sithethe ngeentombi eziziyatha nezingqondo zininzi ezizawushiyeka nezinye zininzi ezizawuhamba. Andifuni basiyeke nje noku, kodwa ndifuna singene kweyona kukacha inye into yokuba irhamnco kumele uba libe nomsebenzi omnye, noba kusentshona noba kusempuma, noba bangafana kanjani, kumele iintloko ezisixhenxa zinobe zilele phaya endaweni. Kumele uba kube khona ubunye endaweni yokwayisebenzi. EYalta kwakhona ukuqhekeka, ndakujonga. URoosevelt wabuza uChurchill uba mangaphi amajamani ayefile phaya, kuthiwa ayimillion. Imillion nengaphezulu ibingenokuba buhlungu kakhulu. Emva koko kwabo khona ukuqhekeka. Namhlanje kuphinde kuthiwa makube khona ubunye. Ngoku ipolitiki bathetha oko bakufunayo, umntu uthetha oko akuvayo uba kungcono. Zanurus, oko akukholeleki. Thina uqobo lwethu kwixesha elinzima sikhula kule ntshukumo yenzekayo, kwaye ngexesha olufutshane kuzawuba khona oku uThixo akuthembisileyo kuvakaliso elizwini lakhe. Njengoba nditshilwa phambili nandikufundela nesitshilelo 17 kuze wazi kuba kubhaliwe ukuba neempondo ezilishumi zizawulithiya yenyukazi lenze libeze bona nabo kumele balibeke igunya labo kweli rhamnco. Sitshilelo 17 verse 16, iimpondo ezilishumi owazibonayo eziserhamncweni ngabo baya kulithiya yenyukazi. Cinga, baya kulithiya, kodwa ukuze kuzaliseke ilizwe likaThixo mele kuqala balinike amagunya abo noxa baza kulithiya. Baya kulithiya yenyukazi baliphanzise balihlube, bayidle inyama yalo balitshise ngomlilo. Ewe, kodwa naku kulandele emgokoko intoni elandelayo ngaphambili. Uvesi 17, kuba uThixo ubeke ezintliziyweni zabo kwenza ingcinga yakhe, benze ncinganye babunike irhamnco bukumkani babo ade azaliseke amazwi kaThixo. Indumiso kuThixo ophilileyo. Ngokucacileyo kakuhle singabona, ungayibona nawe, malibongwe igama lenkosi. Entliziyweni bayazi ukuba baqaphele, kodwa kumele ukuze ilizwi likaThixo lizaliseke kumele balinike igunya labo amandla, kumele anike amagunya abo ukuze eli gunya likhulu eRoma lingaza ekulawuleni kwakhona, kwaye eli yenyukazi labe liphezu kwerhamnco. Nditsho ngoku ndandixelele ngoba litsho ilizwi likaThixo. Kwixesha xa usenzeka okubangcinganye ilizwe kaThixo liyawugqitywa. Komntu uyothetha ngempuma netshona ngokukhawuleza, omnye uzawuthi kwimelika buyelani imelika, abantu basesoviet buyelani esoviet, wonke umntu angahamba abuye lapho engowakhona. Lithutyani lexesha, noko kuza kwenzeka ngokukhawuleza. Ngoku nje ilizwe likaThixo sithi apha kwawufikela kwithuba apha eli rhamu lakhe lalapha alisekho, liphinde livele kwakhona ngaphandle kokuthandabuza. Ungawaqaphela lo mazwi. Kwakhiwa indlu ezawungeneka nakubani wonke ama yaba yindlu enye phantsi kwerufu enye baye behlele endlini enye. Omnye angade athi ukuqaphe ukucalula nokulungisa amaxesha esiphelo, kodwa ibandla likaThixo alikafiki apho limele ukuba libe khona. Nantsi intuthuzele naye umzana uBrahim wayibona wathi xa ukuncwina ngalo ubunye bamabandla luzawubekwa kumakholo ayinyaniso, izinto ezinkulu sizilindile ezisizilindileyo ziza kwenzeka. UThixo unexesha lakhe ngako oko. Ngokunjalo njengoba ngoku enexesha lokulungisa konke oko, ukuba siqaphele oku kwenzekayo ngoku kwenzeke haste, hayi ngokucotha nje ukuba kwakusenzeka njengolo hlobo. Kuzawuba njalo ubusuku bonke Thixo uzawuvuselela abantu bakhe ngegunya elivela phezulu, alingqinele ilizwi lakhe, alingqinele njengeliyinyaniso. Ekupheleni asizoba zizibhanxa. Ngoku sizizo abantu basishwa ngolo hlobo, bahlekisa ngathi basihleka, kodwa ngoku iyaba sithi abazawube bevuya benovuya, imilomo yethu yabe igcwele kukuhleka ngomhla inkosi yakugqiba ngawo. Suba nexhala, zonke izinto ngoku zithabatha indawo ziyisondela ekupheleni. UStalin ngabe nohlala pha esonge izandla kuphambi kwabanye abantu, okanye uNikita Khrushchev owakhulula isihlangu wabetha phezu kwetafile kakhulu, wayengenokwenzeka. Kwenzekani? Ixesha lifikile, ndawutsho kwakhona. Amandla amagunya amakhulu athe abanamandla, oku kukhulu kubaluleke kakhulu ubunye beEurope. Ibandla leRome lisebenzisela kunye ukuba liphumelelise amacebo alo. Kodwa uThixo ngokunjalo kule mhla wethu andinantloni ngako, thumele umprofeti kuba athile ilizwi lobuprofeti kuthi. Ebengayazi uqobo lwakhe, yanikwa kuye nguThixo njengomprofeti uDaniel nabanye abaprofeti. Asithumi mntu omnye apha, asimisi mntu omnye apha, kodwa siyabulela kuThixo uba akumelanga uba sibuze uba uyibona njani mzalwane apha okanye ucinga ntoni mzalwane apha. Asinako oko, ngoba uThixo ukutshilile kuthi asinika impendulo ngakho. Ndiyakukhumbula kakuhle kwixesha ifikele ekupheleni koku xa endlini yam amava abazalwane belizwi beza behlangene, noba ndandina 14 15 16 kanti ndimdala koko akuncedi nto. Omnye wabuza omnye uthini, ukuqonda yephi ukuqonda ukuThixo akunikileyo ngako oku. Impendulo zazohlukile neengcinga zazohlukile, kodwa ngoku asisazicaluleli Ngoku kulo mhla uThixo wayenendoda ebukumkanini bakhe litsho nakumhla wethu apho wayenokumgcwalisa umoya ongcwele apho isitshileli sobuThixo sanikwayo wayenoitsho inkosi waze wenza isitshilelo ukuba sibe sisitshilelo kwakhona ngomoya oyingcwele wathetha ngaye besingenokuzazi zonke izinto besinokuyenza loo nto zintanda ngokuba ebengazikazitshilanga kuthi uzitshile kuye yena uThixo onamandla onke ongcwele ozukileyo ofanelwe kudunyiswa. Siyambulela ngokusisindisa ngokusixolela uthatha amatyala ethu waxola izono zethu wasipha ubomi obungunaphakade ngenyaniso konke ngoku sivumelekile ukuba siphile kweli xesha apho sibona umyalezo wobuThixo kwicebo losindiso ekukhanyeni kwesitshilelo. Asibuzi ukuba uthetha uthini lo mvangeli, uthetha uthini lowa umvangeli omkhulu uthini, ngoba uGorbachev ekuzalweni kwakhe ebenophawu ebusweni bakhe bathi hayi ke liphawu lerhamnci. Omnye nje awunakuyicinga nje kodwa asimgwebi, ungacinga nje ngaphandle koThixo, ngaphandle kwesitshileli sobuThixo abantu abazingqondi zeli hlabathi balahlekelwa bubulumko. UThixo kuphela ophayo anika ubabalo ukuba siqonde oko kutshiliweyo. Yanga umbulelo ngavuka kuthi sidumise okuvela entliziyweni zethu etronini kaThixo. Lixesha namandla kakhulu eli kwimbali yoluntu ngoku ukubona ngamehlo abonayo, sinentliziyo ekholwayo, sinendlebe ezivayo into umoya ithethayo kuwamabandla. Sibone kuba abaprofethi abaninzi namadoda angamalungisi oko babethanda babefuna ukubona. Mibongo nemibulelo inkosi uThixo wethu othe ngobabalo wasivelela ngomhla wethu ngoku nangonaphakade. Amen. Masimeni sithandaze kwa baya kuza bathandaze. Thixo othembekileyo sikubulela sonke Nkosi ngelizwi lakho elihle lingcwele. Siyayibona hayi basizibonele kodwa ngobabalo lwakho. Usinikile amehlo akhanyiselekileyo nenhliziyo ezikhanyiselekileyo. Thina siye sahamba saphambuka nditsho nanamhla siye saphambuka kodwa wena uthe wasilungiselela ukusukela ekuqaleni kude kube sekupheleni Nkosi, kwaye uyaqhubeka usilungiselela Nkosi. Akumelanga sibe nexhala, wena uyabakhathalela bakho. Uthumele abakhonzi bakho nabaprofeti basinika konke besikudingayo, wenza zonke izinto zazeke Nkosi. Apho bekungekho nto uba ibonwe ithe yabonakaliswa kuthi Nkosi, kanjani uba singaliphakamisa igama lakho, kanjani uba singakudumisa Thixo wezulu othe wasikhathalela Nkosi. Ngoku wenza izuko lakho nakonke okwenza kwazeke ebantwini bakho Nkosi lubaba lukhulu, ukuba singakuva namhlanje, ukuba singakubona konke oku kuzalisekile, oko kutshola ilizwi lakho. Ilizwi lakho soloko lilungile, ilizwi lakho aliphosi, ilizwi lakho liyinyaniso. Oko kuthethwa abaprofethi wena uyakungqinela kule mihla Nkosi. Siyakubulela ngakho Nkosi, dumisa nembeko nozuko bekwigama lakho elihle elimangalisayo. Yamkela indumiso, imbeko nokubongwa egameni likaYesu. Amen.